Mr. DJ rewind this tracker. Donado tell you bomo toli na kuwaka. Busungu unji gofeko lisitaka. Mbalumbye enostali ya chifilika. Bikuncho wena fila wana hiti high. Bikuncho chikuwa ya the city high. Mukwano sama zijamu sky. Bikuncho, bikuncho kuku. Bikuncho wena fila wana hiti high. Bikuncho chikuwa ya the city high. Mukwano sama zijamu sky. Bikuncho, bikuncho kuku. Face to face, back to back. Wama chusa gwendaga kuwaka. Donado teli bota buse guno mwaka. Kumye muliro la wayowe kunyoka. Zataka zaba taba kate na wafuka. Musayi mutopo ntukonka. Call me a leader murapu ze kawaka. Rai musa kesiwa la galanga muka. Donado ye rapo mute ya kazuka. Kakubira wonze siwa wanadachika. Tandika ntabuka nyimuka. Situ kaluga flow mementuka. Ati yeze kawaka. Bikuncho wena fila wana hiti high. Bikuncho chikuwa ya the city high. Sabanzijamu sky. Bikuncho, bikuncho kuku. Bikuncho wena fila wena hiti high. Bikuncho chikuwa ya the city high. Mukwano sabanzijamu sky. Bikuncho, bikuncho kuku. Experimento mpita maginento. Muziki kwa watawa kadenze mba walito. Zeta wika kawunga na sweet potato. Awana mwana tosale migato. Yoka tujo gefa wana wageto. Oyo mugaga owali rubuto. Bikate gate mwano funile toto. Fire burn and shine to the sky. Mujiji mutogo no tetuli shy. Chikumba tukuwe chocho we can't deny. Awatu zole ya tuwa iwa musai. Mwanda walawe wajudo uchai. Na yoro amanyi we make them cry. Baka noko twaka waka suku kaka. Aka ntiki feke tufu kuku gaka. Bikuncho wena fila wana hiti high. Bikuncho chikuwa ya the city high. Bikuncho kano sama sija musikai. Bikuncho, bikuncho kuku. Bikuncho wena fila wana hiti high. Bikuncho chikuwa ya the city high. Mukwano sawa zijamu sky. Bikuncho, bikuncho kuku. Muchenge tabula musukali. Barapa mufude koleze zanali. Bali watidewe kwese mukamoli. Rapu nkulu kutanzi sotanga kakali. Alali, zekuwa luno sirwali. Alfa pulo jikuwe tuwajoge. Awatu soka yeye sawa tuwasange. Chino chikambo chisitula no mugenge. Zendi soba tona siku wabwenge. Afeke rapa we kwese muchisenge. Nechaye, eno ye sawa tuwalawe.
Never,
Bikuncho wena fila wana hiti high. Bikuncho chikuwa ya the city high. Mukwano sawa zijamu sky. Bikuncho, bikuncho kuku. Bikuncho wena fila wana hiti high. Bikuncho chikuwa ya the city high. Mukwano sawa zijamu sky. Bikuncho, bikuncho kuku. Alpha Pro, bikuncho. Kawanga promoter, bikuncho. Shidi kakole, bikuncho. Manawa asolazi, bikuncho. Tukua.